data wambyaye ngo neze gutina nari ntegereje mahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari ntegereje mahoro ngo ngaruke kwa data kureba Imyaka yansize nyireba yaherekeje burungano rwanjye Igihe kimpaza amatsiko nyamara se yumva zanyeza hehe Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka warasabye Imana irabyumva warize cyane ku mutima wawe kugira ngo nzazunyakire nk'uko wari warabimenyereje Wamuhuje utw'umunezero kuko banyibagije ibibi Wamuhuje utw'umunezero kuko banyibagije ibibi Uko biri n'urukundo nahishiwe n'umupfasoni wese wariziritse ku mutima cyo nawe genda bikwambike ikamba ibyiza byawe nzabirata maze babiburire igiciro ibyiza byawe nzabirata maze babiburire igiciro Kani bagizweho imiti mibunga nyitera umugongo Biteye nubwo mbona ibintu bisa naho byahindutse byose Komeza unyibutse ubwana bwacu n'ababyeyi n'igihe twataye Komeza unyibutse ubwana bwacu n'ababyeyi n'igihe twataye Sinagutaye ntibyaba nta na rimwe nakwibagiwe Ubyiza ushimishwa n'iki ngo tugihumeka nkiguhe Biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo utunge icyo ushaka Biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo utunge icyo ushaka
Florence Nkurunziza ati nari ntegereje amahoro ngo ngaruke radio ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa munani z'amanywa n'iminota itanu isaha z'i Washington DC tukagira saa moya z'ijoro n'iminota itanu isaha z'i Paris i Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukaba turi na saa mbiri z'ijoro n'iminota itanu isaha z'iwacu Kigali n'umunsi turi kwa kane tariki ya 28 Werurwe ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ikiganiro twabateguriye twagihaye inyito impunzi z'abanyarwanda zifashe zite magingo aya mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wateguye kino kiganiro mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa uri busesengure ikibazo cy'izo mpunzi ari we Jean de Dieu Turikumana Jean de Dieu Turikumana rero nibutse ko ari umwe mu bagize komite nshingwabikorwa, komite egizekitifu y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba ashinzwe ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda muri iyo komite nshingwabikorwa. Nagira ngo rero umuvandimwe Jean de Dieu Turikumana, na kubonye nagira ngo ufate mikoro usuhuze inshuti zose zitwumva, kandi nibutse ko kuri kino kiganiro cy'impunzi by'umwihariko cy'impunzi ziri muri Afurika tugiye kuganiraho ari ikibazo uzi cyane nk'umuntu wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ukaba warabaye mu diplomate ndetse ikinshasa nyuma y'umwaka w'1994, aho mu bihugu mwari mushinzwe aho ngaho harimo Congo Brazzaville, niyo Congo Kinshasa birumvikana, Congo zombi ni ukuvuga Congo zombi, Repubulika Centrafrica, Cameroon n'ahandi ntarondora. Ijambo ni ryawe, nakubonye muri studio kandi mikoro yafunguye.
Urakoze Joseph, nagira ngo mbanze nkusuhuze nange.
Mumeze neza ngo mu bigi?
Mu bigi turaho iburuseli tumeze neza.
Yego yego.
Ubwo nagira ngo mboneho n'akanya nsuhuze abakunzi ba radio ishakwe. Mbasuhuze mbabwira ngo bakomere, tukomerane twese. Ubwo ibyo wari uvuze byo nakoze byo nibyo numva ntacyo ndi kongereho cyane. Ubwo urangenera dutangire tuganire.
Ndakoze cyane. Nagiye mba ngira ngo nyine nk'abashaka kuzabaza nk'ibibazo, imizi yabyo, uko byatangiye mu by'ukuri ayo mateka urayazi. Muri ibyo bihe niwo umwaka wari mu diplomate aho ngaho muri ibyo bihugu, izo mpunzi zirimo byinshi icyo gihe, niwo umwaka nyine ibyo byose byatangiye kuba, amakuba yabibanjije ntituyatinda ariko tujya tuyavugaho bihagije, amakuba yahereye mu Rwanda, mu karere mu Rwanda, birangira abantu bahunze banyanyagiye hose harimo muri ibyo bihugu. Ubwo duherukana ubushize hari mu mpera z'umwaka ushize, tuzi tariki ya 23 z'ukwa 11/2018, naho twaganiye ku mpunzi, aho twagiraga tuti kuki impunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo zagizwe ingaruzwa muheto. Ko twarebye icyo gihugu ibintu byari byifashe muri rusange hirya no hino aho impunzi z'abanyarwanda zahungiye. Tumaze rero kuzenguruka uko byifashe, ikibazo uko giteye, twaribaje dutanga ibisubizo, twaribaje tuti kuki hari ibihugu bifite umurava mu gushushubikanya impunzi mu gihe hari ibindi bikomeje kuziha ikaze. Twarongeye tuyibaza tuti twakora iki ngo dukomeze gukumira kiriya cyemezo cy'urukozasoni. Aho rero twashubije ibibazo, kandi sinshidikanya urabizi neza ntako tuba tutakoze uko dushoboye kose kugira ngo nyine imigambi mibisha y'abazihiga, y'abatumye zihiga na kuzihunga, akenshi zabishemo benshi mu babo, abandi zikabasigarana bunyago, dukora uko dushoboye kose kugira ngo ubukana bw'abo babisha bugabanuke, bityo n'izo mpunzi zigira amahoro, inyinshi ntizanze gutaha mu Rwanda rwazibyaye, ahubwo zitegereje ko habamo amahoro atuma buri wese agomba kumva abayeho mu bwisanzure, adahora ku nkeke, adahora mu bwoba. Muri kino kiganiro rero cy'uno munsi naho tugiye kugaruka kuri icyo kibazo cy'impunzi, nsubiremo inyito impunzi z'abanyarwanda zifashe zite magingo ya nyuma yo gukomatanyirizwa zikamburwa uburenganzira n'ibyangombwa by'ubuhunzi, impunzi z'abanyarwanda zifashe zite magingo ya ngaya, rwose nibyo tugiye kwibaza, tugiye no kubisesengura. Urasesengura ni wowe ubizi cyane, urasesengura ibibazo by'izo mpunzi muri rusange, wongere ufashe abantu bose bahangayikishwe n'icyo kibazo kureba by'umwihariko uko izo mpunzi zibayeho mu bihugu bikurikira: Congo zombi, Uganda, Malawi na Mozambique. ntagutindiye rero wafata ijambo rwose ukageza kuba shishikajwe cyane kuba rajwe ishinga n'icyo kibazo uko ibintu byifashe magingo aya. Ijambo ryawe ijambo ryawe.
Urakoze kwibutsa ko ubushize twaganiriye cyane cyane ku mpunzi zo muri Congo igihe barimo bazishushurikanye bazisubiza mu Rwanda, cyane cyane abahoze ari abasirikare ba FDLR n'imiryango yabo za Kisangani na Kanyabayonga. Icyo gihe bari banabacyuye rwose, abandi bari mu nzira. Hanyuma ariko ntabwo nyine byarekeye aho ngaho, na n'ubu ngubu ubushotoranyi buracyakomeza. Wenda mbere yo kujya mu by'umwihariko muri za Kongo zombi n'ibyo bihugu bindi navuze, wenda umuntu yarebera hamwe uko byifashe hirya no hino muri Afurika kwihuta. Ubundi umuntu atinda kuhari ibibazo cyane kurusha ahandi. Ubwo aho tutari buvuge cyane ni uko nta bibazo bihari, kandi turifuza ko byakomeza gutyo ntihagire ibibazo duhaba. N'ubwo Leta ya Kigali yirirwa icura amayeri yose ashoboka kugira ngo impunzi aho ziri mu bihugu zirimo zidatekana mbese zihore zarahambutse. Duhiye rero mu bituranyi, mu bihugu by'ibituranyi, ubwo i Burundi ndumva nta kintu umuntu yatindaho cyane, uretse ibya bindi nawe utayobowe by'ukuntu by'ubushotoranyi bw'uriya mugabo w'iwacu urashaka gushotora abavandimwe. Ubwo ni impunzi nyine zahungiye, nazo zigomba guhora ari menge zikamenya ko iyo arimo ashotora abandi baperezida ashaka kubavanaho, nazo ntabwo zagira amahoro abo baperezida bavuyeho. Tanzania naho bo ibibazo byabo babikemuye kera igihe bazirukanaga muri 1995. Izahasigaye n'imbarwa nta bibazo bikomeye bifite. Kenya uretse ubukene nk'ahandi hose impunzi niko bimeze, n'abatuye mu migi imwe na imwe babambura ubundi bakabafunga bakabafungura. Ibyo nibimenyerewe, nta gitangaje kirimo gikomeye. I Bugande ho harimo ho turi buvuge by'umwihariko. I Bugande ntabwo byoroshye kubera ko n'ubundi n'ibihugu byombi, nako si ibihugu byombi, ndabona perezida w'iwacu yakandije agahanga ngo hari abantu bajya i Bugande bakabafungira ubusa, bakabambura n'ibindi cyangwa bakabirukana bakabasubiza mu Rwanda. Abo ntabwo aribo jyewe nitayeho, kuko abo ngabo turabizi twese ikiba kibajyanye no gutata. Yewe abambabaza n'ahubwo nabo Kagame yashimusa bavanye i Buganda aho bahungiye, abandi akabicirayo, abandi akorana na serivisi za polisi y'i Bugande igihe wa musaza Kale Kayihura yari agitegeka polisi. Kandi Abagande rero iyo babwira Kagame bamubwira ati ariko se ko impunzi utubwira ngo tuzikohereze zitahe, kandi ahubwo izaguhunze arizo nyinshi kurusha izahunze mbere. Icyo ni ikibazo gikomeye rero Kagame yirengagiza. Kandi i Bugande Abagande ubwabo bivugira ko hari impunzi z'Abanyarwanda zikabakaba miliyoni. Abo bantu rero bumva ko atari bakeya. Ni ukubahozaho ijisho giti mu jisho atabarangiza nk'uko abimenyereye. Ahandi rero ubwo muri Afurika narega nta gihugu cyo muri Afurika kitarimo impunzi. Ariko nyine nk'uko wabitangaje, turi bwibande cyane cyane kuri za Kongo zombi. Hanyuma n'u Bugande maze kuvuga, ariko turaza kugaruka aho birambuye. Hanyuma na Mozambique na Malawi, aho niho nahisemo uyu munsi kubera ko hanuka uruntu. Nko muri Mozambique wenda ntabwo bigaragara cyane, bisa nk'aho byahosheje, ariko uribuka ko babandi baregwa kuba baragize uruhare mu kuhotora Karegeya bamwe ari aho ngaho baba. Hanyuma rero muri Malawi arimo Kagame arimo aragerageza kuhakora nk'ibyo yakoze i Bugande, arimo arahohereza abantu benshi n'ingufu bakaduruvaya bakatanga ruswa mu bapolisi no muri no bakozi bamwe na bamwe kugira ngo impunzi z'Abanyarwanda mbese abaturage baho bazizi n'ukwe ubategetsi baziza bazirukane cyangwa zikwira imishwaro ngira ngo naba ndekeye aho mbere y'uko tujya mu isesengura ryimbitse igihugu ku gihugu
ndumva uko ubivuze ariko bimeze nako nta kuntu bitaba ariko bimeze urabikurikira hafi cyane mbese igihugu nka Zambia nacyo ko nacyumvise mu runtu wenda nacyo ntiwagira icyo kivugaho kibonute muri kino gihugu cya Zambia naho numvise nubwo bari barakoze ibintu byiza cyane impunzi zishimiraga naho hari ibintu byaje guhinduka hari icyo wabivugaho Jean de Dieu muri Mozambique murako muri Zambia
muri Zambia uribuka ko hashize nk'imyaka ibiri cyangwa itatu niba nibuka neza leta ya Kigali igiyeyo ikora ibintu bibi cyane ikora ku buryo byitirirwa abanyarwanda b'impunzi bariyo baguriraga ibirara bakabaha amafaranga n'ibindi bikagenda bigatemagura abantu bakabigereka ku mpunzi z'abanyarwanda ibyo ni nabyo banagerageje no muri Mozambique birapfuba muri Zambia twari twarizeye ko perezida waho n'abategetsi baho bamenya ayo mayeri bakayavumbura kubera ko na perezida rwose icyo gihe yahabaye umuntu w'umuperezida nyawe aratabara arahosha abanyarwanda bagira agahenge ariko nyine leta y'i Kigali nawe urayizi iraruma yafatwa ikarekura ariko ntabwo igirekura burundu irongera ubwo rero Zambia nanone ubwo ngubwo bongeye ni nabyo barimo bakora muri Malawi no muri Mozambique nyine
urakoze Jean de Dieu noneho ubwo ndumva twatangira kureba noneho igihugu ku kindi wahera ushatse haba muri zo Congo zombi muri Uganda Malawi na Mozambique uhere aho wumva wifuza ijambo ni ryawe
urakoze ndahera kuri Congo Kinshasa kubera ko ubushize duheruka kuganira mu kwezi kwa 11 n'ubundi naho twavugaga ariko byo by'umwihariko kubahoza ari abasirikare ba FDLR n'imiryango yabo bari bacyuye ku ngufu icyo gihe ntabwo rero byahagarariye aho kuko n'impunzi z'abanyarwanda ziri mu nkambi hirya no hino muri Kivu y'amajyaruguru guhera mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize kugeza amagingo aya ngaya hari abasirikare bamwe mu basirikare b'ingabo za Kongo ariko bakomoka mu zahoze ari ingabo za Laurent Nkunda bafatanyije n'ingabo za Kagame RDF hamwe kwe imwe y'abamayimayi bakomeje gutoteza impunzi z'abanyarwanda zirahitwa Imweso Imweso ni muri Ntuza ni hariya hafi ya za Masisi na za Rucuro aho hantu hari inkambi nyinshi z'abanyarwanda z'impunzi z'abanyarwanda baragenda bakaziduruvanganya ba nta nubwo ari no kubaduruvanganya gusa ahubwo barabarasa bakoresha imbunda za rutura n'intoya byose ku buryo rero ubwo abo impunzi zo mu nkambi ya Mweso nako ntabwo ari inkambi nini ni Mweso n'Intuza ni groupement hakabamo inkambi nyinshi en fait izo nkambi rero barazimye barazirashe abaturage bakwimishwara abandi barapfa guhera mu mpera z'umwaka ushize kugeza amagingo aya niyo mpamvu nagira ngo nabyo abatabizi bazimenye abahaguruka bahaguruke nubwo ntabwo nubwo wenda byaba bitinzeho gato ariko kubera ko ikibazo cy'impunzi kitazarangira Kagame kiri hariya n'ubundi ni uguhaguruka tugakomeza tugahaguruka izo mpunzi zo muri groupement ya Mweso tukazitabariza urubuza kurimishwara izindi zarapfuye ubwo rero ibyo ngibyo bumva ko bamaze gutwara abantu Kisangani na Kanyabayonga hakurikiyeho mweso ariko nanone dusubiye inyuma kure muri za 97 na 98 nta ushobora kwibagirwa jenoside yakorewe abahutu aho ngaho mu mashyamba ya Kongo nubwo Roni raporo yayishyize mu bubati ariko ni ibintu bizwi nabo ubwabo barabyiyandikishe izo rero ni izarokotse ya jenoside y'abahutu yo muri Kongo abo nibo nanone barimo batoteza kugira ngo barangize akazi batangiye kiri muri Kongo Kinshasa rero ubu bugizi bwa nabi urabizi ko kuva Kagame yatera Kongo nyine muri 1996 ntabwo bwigeze muhagarara buri gihe niyo habonetse agahenge ariko ntabwo bitera kabiri barongera bakajyayo nako nta nubwo bigeze bavayo bahora baba bariyo ikibagenzura kizi bagenzwa no kwica ariko bakagenzwa no gusahura byose biragendana no gucukura amabuye y'agaciro ya Kongo bakajya kuyarengwamo i Kigali cyokora noneho nabonye umurengwe ubageze habi ubanza ari uzabahitana iyo abantu bageze aho bafunga imipaka y'ibihugu niko bigenda burya nibyo iyo abagiye abantu umuntu ageze aho afunga imipaka n'ibihugu by'ibituranyi bimwe ahubwo ari nabyo byamugejeje aho ageze ubwo nawe urumva nyine aho ibintu biba bigeze ariko yaba yanabikoraga ibyo ngibyo ibyo ni ikibazo cye ariko ntamara abanyarwanda
hanyuma yakomeza
yego
nagira ngo nkubaze ntuze kuva kuri Kongo Kinshasa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibibazo by'impunzi bihari tutanagarutse kuri zo zacyuwe ku ngufu ku kagambane zigacyurwa mu Rwanda ndumva niba nibuka neza zirakabaka 200,000 hafi aho zari zivuye hirya no hino mu nkambi zo muri Kongo zirimo n'abahoze n'imiryango y'abahoze ari abasirikare bo muri FDL n'abasirikare ba FDL ubwabo zajyanywe aho bakunze kuzijyana ni Mutobo nagira ngo utaza kurangiza ibyo bibazo cy'impunzi za Kongo utavuze izacyuwe ku mbaraga niba hari agakuru kazo niba ndetse n'uwo muryango mpuzamahanga nubwo buri gihe wagiye ugaragaza intege nkeya cyane ariko hari ibyo ubasha gukora yego dusanga bidahagije ese mu bintu dukunze gusaba kugira ngo zikomeze zicunge umutekano wabo bacyuwe ku mbaraga hari akakuru wamenya hari ikintu gihumuriza wavuga
ku bacyuwe ku mbaraga mwaka ushize mu mpera z'ukwezi kwa 11 babavanye mu nkambi za Kanyabayonga na Kisangani bahoze ari abasirikare ba FDL bakaza kwiyemeza kurambika intwaro hasi ariko bakaba bari hamwe n'imiryango yabo abo duheruka nyine ikiganiro bari Mutobo muri cya kigo cyoza ubwonko ubwo nyine ni ukuhamara igihe niko bigenda hanyuma nyuma biramutse bigenze neza amasomo bayafashe neza bagasubizwa iwabo ariko rero mu Rwanda uko ubizi ubanza ntawe ukigira iwabo uretse abaturutse Uganda ngira ngo wenda abenshi bavanywe mu byabo abandi barabyambuwe gusubizwa iwabo mbe ni ukwivugira ariko urabyumva neza ubwo ni ukwangara ariko uwangara nibura we wenda ntacyo bakimukurikiranyeho birumvikana ko yapfa kwirwariza nk'abandi amakuru mfite cyo gukora hari abo banyereje ni kugira ibisanzwe niko bigenda ntabwo ntushobora no kumenya aho bari narikorera benshi bari aho ngaho mu butinde n'ubukene nk'uko basanze n'abandi banyarwanda ariko hari n'abandi nyine baburi birengero ibyo kwa Kagame biramenyerewe
nibyo ariko nta joro ridacya dukomeze buri gihe turangiza twibaza tutese twakora iki dukomeze burya nta gikorwa kiba gitoya kandi rero nk'uko twanavuze umurengwe wica nk'inzara nyiri ukurengwa no kurengwa amaraso y'abanyarwanda bitangiye nawe kumugaruka nawe ubona adatekanye twakomeza rero
ibyo nangiye kuvuga wa mugani ngo amaraso arasama buriya se urabona ibintu harimo muri ibi bihe ni umurengwe gusa cyangwa niyo
ni n'amaraso asama kandi biragaragara kuko yarasaze rwose mu by'ukuri yabuze abamufata ngo amujyane aho agomba
kuvurizwa yarasaze rwose
yego kandi ntako atari gusara yamennye amaraso cyane nta kuntu atamwangiriza ubwonko rwose birumvikana niho bigeze gusa rero ibyo ari byose abanyarwanda bari mu maboko y'umusazi kuko iyo yose aracyafite intwaro umusazi aracyafite ibintu bishobora kugira nabi abanyarwanda abagira nabi nk'uko bivuze mu kanya ndetse n'abataratahutse nabo buri gihe aho ashakira agenda kwica ikindi cyo ni uko ashobora noneho no gufata indi ntera akica ku bwinshi birenzeho ibyo bintu nabyo ni ibintu bica amarenga gusa si yo ntego ya kino kiganiro urumva twajya muri Congo yindi wenda Congo Brazzaville tukabaturekeye aho ngaho
reka tukire muri Congo Kinshasa hafi y'iwacu hariya ni uguhozaho umuntu yibutsa hari abakunda kwibagirwa
yego
kuriya gucyura abantu ku ngufu no kubica nabikomojeho ni uguhera 1967 ikibabaje gusa kinakomeye ni ukubona bariya abantu arimo ahohotera muri Congo Kinshasa ni abarokotse bwa bwicanyi nahoze mvuga ni abarokotse za Byumba aho yahereye yica muri 1990 atera ni abarokotse za Kibeho muri 1995 aho yatikije imbaga mu kwezi kwa kane ngira ngo ni abarokotse aho hose 1997 yagiye yica muri Congo none arahindukiye n'utwasigaye natwo aradutoratoye ni icyo nagira ngo nibutse abantu bajye babyibuka ko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo n'izahavuye zigakwira imishwaro zikajya no mu bindi bihugu ni izarokotse jenoside yakorewe abahutu ikozwe n'ingabo za Kagame na Kagame ubwe nicyo nagira ngo nongereho gusa ni ukwibutsa ashimangira ibyo bintu bikomeye hari abajya bavuga ngo jenoside y'abatutsi njyewe ndayemera twese turayemera kandi ariko rero abantu birirwa bashaka gukerensa bavuga ngo abahutu ngo ntabwo bapfuye abo ngabo ni uguhangana kandi twarabyiyemeje
ni uguhangana twarabyiyemeje ahangaha nanahera ko nibutse yuko ku itariki ya 13 z'ukwezi tugiye gutangira kwa kane hazabaho kwibuka abatutsi bishwe muri jenoside yabakorewe tukibuka n'abahutu nabo batikiriye muri jenoside yabakorewe ariko iyo jenoside ikaba itaremerwa n'amahanga bitatubuza twebwe kuba tuyemera tunasaba n'ayo mahanga uko dushoboye kose dushyizeho imbaraga dushoboye zose kugira ngo iyo jenoside izemerwe kandi hari za raporo nyinshi zagiye zinakorwa bakavuga bati umunsi umuryango mpuzamahanga uhagarariwe na Loni uzemera gushyiraho urukiko rureba ibi bikorwa bigaragaza yuko mu by'ukuri bisa na jenoside icyo gihe iyo jenoside nyine ishobora kwitwa jenoside gusa rero nk'uko tubizi nk'uko tubyigisha ntabwo tugomba gutegereza izo nkiko cyangwa ubwo bushake bw'umuryango mpuzamahanga jenoside yakorewe abatutsi idashidikanywaho naho byasabye ko abantu bahaguruka bagahagarara kugira ngo amahanga yemere ndetse no mu gihe ari bikorwa nk'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byabujije abavuga nyine amakuru kuba bavuga iryo jambo jenoside ngo kugira ngo bitasaba icyo gihugu kuba cyatabara. Ubu rero bamwe barahagurutse barabivuga bageze aho nabo barabyemera niyo jenoside yakorewe abahutu, tugomba gukomeza, tugomba kurwana tugashikama. Nibutsaga rero ko tuzibuka ku itariki ya 13 ariko tukagira n'ikiganiro mbwirwaruhame ku buryo habaho kweza u Rwanda rukava muri biriya bintu bya gatebe gatoki bimena amaraso y'abana b'u Rwanda, bikangaza abana b'u Rwanda, ndetse bigatera intugunda n'umutwe dutuyemo kimwe n'urwango. Ahangaha ibyo byose byabaye, nagira ngo tube twanakwibuka ko n'Abanyekongo bishwe ku bwinshi, Abanyekongo mu bwoko bw'Abahutu, ariko n'Abanyekongo batari muri ibyo batagizaho batafite aho bahuriye n'Abanyarwanda batavuga Ikinyarwanda barishwe nabo ku bwinshi. Icyakora n'interahamwe harimo Abatutsi, Abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi byinshi, ibyo nabyo tugomba ntacyo twebwe dusiga mu gutunga agatoki amahano yagiye akorwa mu izina ry'amoko. Abanyekongo bishwe rero amamiliyoni n'amamiliyoni muri iyo ntambara ya Kagame na bagenzi be yo kujya kwica no gusahura. Abo nabo ntitugomba kwibagirwa kubibuka. Ni n'ikibazo gikomeye cyane gikomereye akarere. U Rwanda ruhetse ku mugongo ibibazo by'u Rwanda, ibibazo u Rwanda ni ukuvuga rutegetswe na FPDMI, ibibazo rwateje mu karere nabyo Abanyarwanda burya barabihetse n'abatabifitemo uruhare, birumvikana. Aha rero harimo abakwibaza Jean de Dieu Batese bati ko muri Congo aherutse gutora bagatora undi mu perezida, hari icyahinduka cyiza wenda kiganisha impunzi kirema agatima impunzi? Ese umuntu we hari icyahindutse mu by'ukuri? Ijambo ni ryawe. Wenda noneho tukabona kuhava tukajya kuri za Congo Brazzaville, kuri Congo Brazzaville.
Yego, urakoze. Mbere yo gusubiza icyo kibazo mbajije mu perezida mushya wa Congo niba hari icyo tuzaramura mu rwego rw'impunzi z'Abanyarwanda, nagira ngo ngaruke gatoya ku byo wari umaze kuvuga mbere ku byerekeranye na jenoside yakorewe Abahutu. Uti amahanga ntabwo yari yayemera nk'uko duhora tubyigisha, ariko ntabwo ari wowe nsubiza, tubiziranyeho, tubyumvikanaho. Ni ukugira ngo mbwire bene wacu bamwe na bamwe bigeze ba ntibindeba ngo ubwo ngoro ni ngo itarayemeza ngo bo ngo ntacyo babikoraho. Ntabwo jenoside yemezwa na Loni cyangwa n'undi wese, jenoside yemezwa n'uko yabaye kandi ikaba ibimenyetso byose bituma yitwa gutyo bihari. None se niba Kagame yaribasiye ubwoko bw'Abahutu akabwica kugeza na n'uyu munsi, akabakurikirana n'aho bamuhungiye akabatsindayo, akanabyigamba ku maradiyo n'amateleviziyo, twese ko twari mu Rwanda tubona ibyo bintu uko byagenze, nako ntabwo ari twese ariko ibyo aribyo byose n'abatari bahari barabibonye. Ubundi baragira ngo byitwe ngo ikikunge. Ntabwo twebwe Abanyarwanda tuzategereza ko amahanga ariyo aduha inyito y'ubwicanyi Kagame yakoze ku Bahutu. Kandi wa mugani w'Abanyarwanda ubabaye ni ubanduye. Ntabwo amahanga ariyo azatuma azaza ngo avuge ngo Kagame yakoze jenoside y'Abahutu. Abanyarwanda ubwabo bayikorewe n'abandi babibonye nibo bagomba kubanza bagahaguruka bakabihagararaho. Kandi rero Kagame nyine yagifite ubutegetsi bizaruhanya kugira ngo byemerwe. Ubwo rero ubundi n'ibyo bya jenoside yakorewe Abahutu n'ikibazo cy'impunzi byose n'ibibazo bijyana na politiki, hagomba kubaho impinduka mu Rwanda byanze bikunze. Nawe ubundi tuzakomeza tuvuze abahanda bikomeze gutyo. Hanyuma rero ngarutse ku butegetsi bushya, Kongo yibarutse hakaba umuperezida mushya, nta kuntu tutabyishimira ko nibura habaye impinduramatwara. Sinzi niba canjoma mu kinyarwanda ari impindura amatwi impinduka
impinduka
nta mpinduka iba gato niyo byaba bigoranye niyo byaba bimeze gute ariko nibura hari ikiba kivuyeho ku mpunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo rero n'ubundi n'ubutegetsi butarahinduka ntabwo uretse nyine abo bantu bagenda bakazijujubya ariko mu buryo buri ofisiyeri impunzi z'abanyarwanda ntabwo Congo yigeze zisaba gutaha ahubwo baranababaruye rwose muri na za buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga bita biometrike sinzi ukuntu umuntu yabivuga abashoboye kubarurwa kugeza ubu ngubu babarirwa mu 245 abo rero nibo bakwirakwiye hirya hino mu nkambi aba bahungu bombi bahoze mu ngabo za Nkunda babaye integre mu ngabo za Congo bafatanyije n'ingabo za Kagame n'abamayimayi bamwe na bamwe b'abacanshuro nibo nyine ujya kumva ngo bagiye kurasa impunzi naho ubundi Congo Kinshasa ntabwo yigeze ikurikiza ya secession clause yo ndagomba kutuma impunzi isitati yazo y'impunzi ihagarara irangirana n'umwaka w'2017 ubwo rero perezida mushya ibyo ari byo byose iyo habaye impinduka ziganisha kuri demokarasi ubundi umuntu waharaniye iyo mpinduka akanayibona akaba perezida agasimbura undi ntekereza ko atari we wasubiza inyuma icyo cyemezo ahubwo njye nizera ko niba azabona uburyo bwo kubikora kuko nawe ntabwo yorohewe njye nkeka ko ahubwo ari we wagombye gusingasira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kurusha n'uwari uhari ariko rero uburyo yagiyeho nawe urabuze ntabwo bimworoheye nawe ubwe
urakoze cyane Jean Dieu ndumva ikibazo cyo muri Congo Kinshasa hari aho tukigeze tuzakigarukaho kuko ntibirangiriye ahangaha gute muri Congo Brazzaville aho bigaragara yuko impunzi zihangayitse cyane muri ano mezi ya nyuma nyinshi zikaba ziri mu gihirahiro zidafite impapuro mu by'ukuri zidafite statut ijambo ryawe
muri Congo Brazzaville ho ibibazo birakomeye impunzi zaho zikabakaba hafi 185 ziri mu gihirahiro nta mpapuro zikigira barazizambuye barazibwira ngo nizitahe cyangwa ngo zishake ibyangombwa by'u Rwanda zibone gutura ku butaka bwa Congo Brazzaville abo bantu rero nk'uko nahoze mbivuga ku mpunzi za Congo Kinshasa nabo ni abarokotse jenoside yakorewe abahutu muri Congo barambutse bagira imana bashobora kugera muri Congo Brazzaville none barimo barababwira ngo nibatahe bijye muri ruwabishe cyangwa ngo bajye ngo kuri ambasade cyangwa mu butegetsi bw'u Rwanda ngo kwaka za pasiporo nabo rero bati rwose ntabwo twaba twaradorereye gupfa muri 1976 n'igihe byari bikomeye ngo ubungubu aribwo tujye kwigemura baranangiye nabo baravuze bati ntabwo tuzataha nta nubwo tuzajya kwaka impapuro z'u Rwanda ubu rero bari aho nta mpapuro igihe icyo ari cyo cyose Congo yabishakira ni ukubirukana aho bazajya niho hateye ikibazo hari imiryango imwe n'imwe yo muri Congo cyokora igerageza kubavuganira ariko leta ya Congo nawe urayizi ko mu bayobotse Kagame na Sassou Nguesso niwe wa mbere ngira ngo ubanza ntawamuca imbere
niko bimeze
Kagame ashatse byose arabikora ku buryo nyine izi mpunzi biteye ikibazo gikomeye impunzi zo muri Congo Brazzaville zirakomerewe cyane kandi ubwo nawe urabyumva iyo umuntu atagifite impapuro barazimwambuye
ntaho aba
kwandikisha umwana ngo ajye kwiga ntaho ashobora kujya kwivuza ntaho ashobora kujya gushandikisha ni ukubaho ngaho gusa ni ibintu bikomeye cyane hari abarimo bavuga bati buriya ni ukureba ukuntu umuntu yazabafasha bakareba ibindi bihugu bajyamo ibyo nabyo birumvikana ariko ikibazo gihari nanone na ya wa muryango w'abibumbye wita ku mpunzi nawo uri mu batumye nyine bamburwa ibyo byangombwa kandi ari wagombye kubarenganura n'izo ntuza rero n'ubwo buryo bwo gushaka ikindi gihugu babimuriramo n'ubundi HCR idafite mu ruhare ntago bifata kandi HCR nyine ifite uruhande yahisemo uruhande rw'abicanyi kwa Kagame ni ihurizo rikomeye cyane ariko buriya Imana irebera impunzi ubanza idahumbya nta kundi byagenda
ziragiraniwe nibyo kuko nizo gutabarwa ariko Imana izirebera ntihumbya ku mugani impunzi abapfakazi n'impfubyi burya n'abantu baba bari mu bagorwa Imana idakuraho amaboko turebye rero muri ibyo bihugu bindi bimeze bite nko muri za Malawi na Mozambique Uganda nayo ntuyibagirwe ntekeza ko hari kuva Kagame nyine bisaze byamufata amaraso atangiye kumusama nyine akamusaza muri Uganda ntekeza ko impunzi zaba zigiye kugira agahenge kuva cyane cyane ikintu umuntu yakwita rezo network y'intasi zazihozaga ku nkeke zizica zizigemurira Kagame kuva habaho nyine no gutangira kwica abategetsi muri Uganda hanavuga nk'abari ba Felix Kaweesi wari umuyobozi wungirije wa Kale Kayihura akicwa ku manywa y'ihangu tutibagiwe n'abandi bategetsi ba Uganda kuva icyo gihe Museveni nawe yabonye ko ibintu bikomeye ko umusaza musanye ko bitari ku Banyarwanda gusa ko nawe ubwe amagara ye ageraniwe bityo atangira gufata ibyemezo akotangira operasiyo yise guhandura imvunja iyo operasiyo nyine wenda si byo turi butindeho tumaze iminsi tubivuga ku bundi buryo ikaba yarasajije Kagame ari wakusaza imigera akora amahano ariko umuntu akaba yavuga ati impunzi z'abanyarwanda ubu ngubu noneho zigiye kugira agahenge ko dore ko Museveni yatahuye Kagame ubugome bwe budashira bukaba nawe bumwototera wawe bivugaho iki ku mpunzi zo muri Uganda
urakoze ku byerekeranye n'impunzi zo muri Uganda wa mugani nk'uko ubivuga twizere ko agahenge kagiye kuboneka kuko kuva kera kuva rwose 94 kuva RPF yafata ubutegetsi mu Rwanda impunzi zahungiyeyo inyinshi rwose bagiye bazishomba bazica cyangwa ubundi bakazifungisha nigeze kubivuga nkitangira ubundi bakazigarura mu Rwanda kugeza naho yewe bishe n'abaganda ubwabo atari impunzi z'abanyarwanda gusa ikibazo rero bajyaga no mu nkambi za Nakivara n'ahandi hose bagapakira amakamyo n'amakamyoneti bakajyana mu Rwanda igihugu bari barakivogereye nyine kandi nibyo birumvikana ko ari iwabo se ikibazo aho kiri gusa ni ukubona umuntu ajya gusahura iwabo agasenya iwabo akica iwabo ni ibintu biteye isoni biba bigaragaza ko umuntu nta muco nta burere none se wowe inka iragukamiye hanyuma ugahindukira ugaca amabere yayo uzakomeza ukamesa ute ariko rero ibyo ni ibye abanyagisaka baravuga ngo wa ibyo biramureba. Icyo tugomba kwishimira gusa nuko wa mugani yaratahuwe, ariko n'ubundi sinzi impamvu batinze kumutahura kuko n'ubundi bari basanzwe bamuzi. Ariko nibura noneho ya mavunja noneho ubanza agiye guhanduka. Ya miliyoni y'abanyarwanda batuye mu Bugande, ntabwo mvuga abatuye bose kuko hari abatuye ari abagande bafite inkomoko mu Rwanda ariko bakaba ari abagande, hari n'abatuye ari abanyarwanda ariko batari impunzi. Ariko impunzi z'abanyarwanda impunzi nyampunzi, kuko hariyo n'abiyita impunzi ariko atari zo, ari bo ngo bo Museveni arimo agerageza guhandura. Impunzi z'abanyarwanda ndakeka ko yego, iyo umuntu ari impunzi aba ari impunzi, ariko nibura iyo ntawe ukikwirukankana cyangwa nibura yaba anakwirukankanye wavuze akaruru bakugahururwa, ibyo biba ari mahire. Ndizera ko rwose kuva habaye biriya bibazo hagati ya perezida bombi, ubwo Uganda n'ubwo n'ubundi yari isanzwe yakira abanyarwanda, ariko izarushaho kugabanya urwikekwe, dore ko n'ubundi leta y'u Rwanda ibyo byose ikora kugira ngo yangishe impunzi z'abanyarwanda, abenegihugu zigana cyangwa n'ubutegetsi bwaho zahungiye, kugira ngo bazange bazamagane. Mu Bugande rero nta bintu byinshi, nta bibazo byinshi ubu ngubu bihari. Ibyari bihari, ibibazo bihari ni iby'impunzi z'abanyarwanda ziyita impunzi kandi atari zo. Ibyo kandi ni ibibazo bya Kagame Museveni ubanza yarabamenya abaribo, ni ba bandi barutagungira n'abandi nkako. Abandi b'impunzi z'abanyarwanda bo baranabizi ko ari impunzi, erega baranigaragaza impunzi se n'ubundi n'utari we barasa. Ubwo rero mu Bugande nta bibazo byinshi ubu ngubu bihari cyane, uretse nyine iby'ubuhunzi ko birumvikana aho umuntu ari hose ari impunzi haba hari ibibazo.
Urakoze cyane Jean de Dieu, tugana ku musozo w'ikiganiro. Mu magambo makeya, muri Malawi na Mozambique wavuze uti ibyo Kagame yatangiye muri za Zambia atangira guhumanya isura y'impunzi, bagakora ibikorwa by'ubwicanyi kugira ngo cyangwa by'ubusahuzi kugira ngo bizitirirwe n'ibindi bibi byinshi cyane umunazi mu by'ukuri muri FPR DMI kuva kera. Ibyo muri Malawi waravuze uti naho na Mozambique muri Mozambique by'umwihariko wavuze uti byarabaye ariko byatangiye kuba bihosheje. Muri Malawi ntacyo wavuzeho uko bigenda bimera, niba ari ibihosha cyangwa se niba ari ibikomeza gukura ahubwo mu buremere. Ijambo ni ryawe.
Muri Mozambique bya bindi byabaye muri Zambia bashatse kubijyana no muri Mozambique, hanyuma igihugu cyaho ariko kubera ibyabaye muri Zambia n'abanyarwanda baho barahaguruka barabihosha, ku buryo hari n'abantu bafashwe yewe baranafungwa. Mu kiganiro cy'ubushize ubanza narabivuze, abantu ba Kigali nyine biyitaga impunzi aho ngaho ariko ari babandi baje kudurumbanya. Mozambique yarabafunze hashize nk'imyaka ibiri cyangwa itatu. Ariko Mozambique impamvu nayize kuri uru rutonde rw'ibihugu turi buganireho ni cyane cyane kubera urubanza rw'abivuganye Colonel Karegeya rurimo muri Afurika y'Epfo. Hakaba nyine muri Mozambique hari abantu ba leta ya Kigali bafatiweyo muri urwo rwego rw'urubanza rwa Karegeya, babanje gufata niba ari nk'abarindwi ariko ubanza batatu aribo bagifunze. Nubwo ibyo mvuga ni iby'ubu ngubu, niyo mpamvu nazanyemo Mozambique. Hanyuma muri Malawi bo yego
Yego yego na nakubwiye ngo ukomeze.
Muri Malawi ho nitutareba neza bizamera nk'ibyi Bugande. Kuko bikajije umurego. Hari ikintu cyitwa diaspora kiriyo uretse ko nubundi hose niza diaspora zaciye ibintu. Ariko yaho yarakamejeje. Iyo diaspora nyine harimo abacuruzi bakoresha ibyangombwa by'u Rwanda batigisha. Hakaba abanyarwanda bakora mu miryango mpuzamahanga ikorera muri Malawi. Hakaba ndetse na bamwe mu mpunzi bafite ibyangombwa by'ubuhunzi bahawe na Malawi ariko bakaba bafite na pasiporo z'u Rwanda. Ibyo n'ahandi birahaba na hano birahari. Hanyuma cyane cyane hakaba n'abanyamadini babandi bigize abapasitori
amadini
yinzaduka nuko abo bose abenshi akaba nyine ari DMI abandi ari abahoze ari abasirikare abandi ari abahoze ari abapolisi hakaba ndetse n'abakiri ufite uwo mwuga ariko barabaye deployed barabohereje mu kazi abo rero nibo bateye akaduruvayo abo ngabo nyine batumwe kutangaza ruswa kugira ngo bigarurire abagize inzego z'umutekano za Malawi nko muri nk'uko ni Bugande byari bimeze no guteranya abaturage ba Malawi n'impunzi z'abanyarwanda iyo nahoze mbivuga n'ahandi niyo tekinike bakoresha kwangisha impunzi abenegihugu ariko rero ntabwo bihagarara aho gusa kuko muri Malawi hari abantu bishwe mu minsi ishize impunzi z'abanyarwanda zishwe bikaba bikekwa ko nako ntabwo ari ugukekwa gusa hari za gihamya ariko nyine yo nta mucamanza wa mugani babihagazeho bikaba bikekwa ko ari aba bantu bohererwa na Kigali babikora ndetse ahubwo hari ngo n'amalisti y'abantu yakozwe agira bagera kuri 50 kugira ngo abo bantu bazatange za ruswa mu butegetsi naho hose bazabapakize babajyane i Kigali nguko uko byifashe muri Malawi urumva ko ni Bugande nuko byatangiye wenda Imana tugira nuko Malawi ari kureho gato ariko umugambi ni uwo n'umwe hanyuma kandi nanone bakoze ku buryo iyo umuntu ahunze u Rwanda akagera muri Malawi mbere y'uko abone ibyangombwa cyangwa ngo babimwime babanza kubaza Kigali muna urumva neza kugira ngo umuntu ahunge igihugu
noneho uwahunze wari wubaza
igihugu ahungiyemo mbere yo gusuzuma ibibazo byawe impamvu uhunze bakabaza icyo gihugu uhunze niba baguha ibyangombwa cyangwa batabiguha nawe igisubizo uracyumva ngaho ibintu bigeze muri Malawi kandi nakwibutsa nigeze kubivuga kera muri Malawi hari ibirongwe muri kapitali hari boulevard nziza ishashagirana bitiriye Paul Kagame buryo
yego nibyo nagira ngo isaha irageze nagira ngo rwose tugane ku musozo wareba wafata iminota yindi niba wumva hari icyo wasize inyuma wifuzaga kuvuga kuri ibyo bihugu byose twazengurutse watangiye uvuga ibibazo by'impunzi muri rusange bikurikiye ibyo wanavuze mu mpera z'umwaka ushize noneho tuza kureba aho ibintu bigeze muri ibyo bihugu twatoranyije za Congo zombi Uganda Malawi na Mozambique noneho umuntu akaba yibaza ati nkatwe twakora iki nk'ishyaka nk'ishakwe twasaba iki bagenzi bacu bandi bo muri opposition kimwe na muri societe civile kugira ngo uwo mubisha Kagame n'abamufasha ibikorwa by'ububisha bacogore kuko ibyo ari byose tugomba kugira icyo dukora nta kurekera aho ngaho. Ijambo ni ryawe ugana ku musozo.
Nakoze ntabwo ndi buvuge menshi, yewe ndasoza ngana mu gihugu cya Afurika y'Epfo nubwo ntari nagishyize ku rutonde cy'ibihugu ndi buvuge, ariko kubera ko Kagame ubwe yivugira ko n'ubundi ibibazo biri Burundi n'i Bugande byose bifite inkomoko muri Afurika y'Epfo, reka tubikivugeho nako nkivugeho ariko nanzura. Uragira uti twakora iki, twasaba abandi dufatanyije iki kivi gufatanya iki, twagira dute? Njye ndagira ngo nkubwire nti dufite icyo tukora, ndaza kukivuga, ariko ndabona Kagame arimo adukorera byinshi. Rezo iyo umuntu yikomye Afurika y'Epfo, urabizi ko kuva muri 2010 umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda ntabwo umeze neza. Ejo bundi aho igihe perezida mushya yajyaga i Kigali mu mwaka ushize ngira ngo bumvikanye ko bagiye kuwusubukura, ariko byarananiranye kugeza naho umuminisitiri umwe w'i Kigali yatutse minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo wa mudamu Sisulu ngo ni prostitute, ngo ni indaya. Ibyo rero urumva nawe ibyinshi arabidukorera, ni uko ngira ngo rimwe na rimwe natwe twinanirwa. Iyo umuntu ahanganye na Afurika y'Epfo agahangana na Museveni, agahangana n'u Burundi, bakikwete bo bagize Imana manda yabo barangira atabamennye, ubwo ngubwo urumva uwo muntu haba asigaye hehe ahubwo ari. Maze rero nabivuze kare mporana nabivuga, ntabwo ikibazo cy'ubuhunzi kizarangira iriya leta ikiriho. Yewe nta byinshi ndi buvuge, abumva barumva, yabona iyama gusa ni babandi birirwa babeshya ngo bagiye kumuvanaho, kandi ahubwo barimo babuza abantu gutekereza uko yavaho vuba. Kagame we ni ukureba uko tumukomanyiriza, nako arimo arikomanyiriza, hanyuma ariko tukaba abanyabwenge ntitumere nkawe, hanyuma ukareba ko u Rwanda rutaba u Rwanda n'ikibazo cy'impunzi kizarangira. Igihe gihari byo ntabwo tuzakomeza tuvuze induru tutabaze tugire dute, ariko ntabwo Kagame wazanywe no kwica impunzi azahagarara. None se arica abanyarwanda mu gihugu, akica abaganda, akica abarundi, akica iki? Impunzi niza zareka? Ntabwo byashoboka. Nuko reba uko twisuganya tugakora politiki nyapolitiki atari bya bindi byo guhiganwa, nta kandi nta n'icyo umuntu ahiga. Banza n'abampiniye aho ngaho.
Ndagushimiye cyane Jean de Dieu Turikumana mu izina ry'inshuti za radio itahuka. No ngushimiye ko urangije kino kiganiro utavuga ibibazo gusa, uvuga ko harimo n'ibisubizo, kandi ko nyiri ukumena amaraso, nyiri gukomeza gutoteza impunzi ari we Paul Kagame, nawe ubwe amaraso amaze kumusama, bityo akaba ariho adufasha mu rugamba rwo kugira ngo tumuvaneho rwose, tusimbure iriya ngoma mbisha, tuyisimbuze ubutegetsi, ubuyobozi buzatuma Abanyarwanda bava mu bintu bihoraho byo kwicana n'ibyo kwangaza abandi basimburanwa mu kwangara. Nshuti mwari, muduteze amatwi, cyari ikiganiro impunzi z'Abanyarwanda zifashe zite magingo ya ikiganiro. Dushimira Jean de Dieu Turikumana kuba yasesenguye icyo kibazo cy'impunzi, ndetse agatanga n'ihumure ko byose bishoboka, ko imigambi bibisha Kagame atari yo migambi y'Imana, kuko ko imana irebera impfubyi n'abapfakazi n'impunzi iyo mana ikabizirebera
Thank you.
rugambaro shyushye mama wambyaye mutera gahinda